dum na mafagio atujui masenja mabaze towa na majina tunahaso kwa mikono saivi ukena tunakula usituzushe tunavimba mlipofunga kwa resma situlifunga kwa lazima neno nasema nikata wale vyote duniani dini na niambia ishi maskini urithi vya mbinguni wadada umevurugwa leo watoto wale nini usiulize vipi kausha damu zinalipiwa chumbani nisha sota man hamna mbacho sijafanya man fanya man yote eti nikisaka man saka mani donge nipo konywe mda mani what the damn way sijana wanakufa kisubiri one day juhudi azizai matunda it's such a shame nyonge mnyongeni na haki mnyimeni naomba gibu nani anasikiliza sauti za maskini nina thamani na mimi ni waju hata kama sina leo nitapata tu Mungu amenipa kunipa uhai mimi ni waju nitabaki kuwa juu.